Passo, eu vou te ouvir, eu passo, eu vou te ouvir, ele vai sair pra lá, sabe? Binde futhi ngiphathe step ukhoxa. Ufoka phetha baphetile kudlunga ngamphabela. Afibheni bafana bami yibo la. Binde ngiphathe somkhakha umfokanyana. Ngiphathe undaba yakho umfoka thusini. Ntakane limsole laphela zala bayezulu umnyama somatiyela umnyama ndizezulu. Afibheni bafana bami yibo la. Binde ngibathuthele ngokuba lomkhofu umfokaqa. Kumlani umfoka ncumaka. Usifisa umfana kaSifisa. Usipho Entsimbini ngikhoshe ngifile ngoba khona amakhehla amakhulu Ingqungquzu zomculo Kwi-basket umaqhuthu umfoka Mkhize Kwisiginqi utshitsheleni umfoka Mtshana Kwinkostini uthuthana umfoka Ndlovu Kwi-keyboard uJJ umfoka Vuthuli Edeskini ngiphethe uthuthana umfoka Ndlovu Ngeke ningenze lutho bafana bami noma senizama ngeke sithanda Ojenkiye ngiphelele lapho njalo mina ntangaza amashinga ngikhube enquthi kwagqoba nyawo nto yomkhoma ngegubha okuningasidingwe nafuta kusiyile Awuzabunjani mngane wami namandla uyizwe ukhize ejazini Shoyi ikhanda lamakhokosana Yes, yes.